Msizwane, yabona makuthiwa imali impande yesono kusuke kukhulunywa ngezinto ezinje ngoba isono lesi senzakalayo ngenxa yemali. Uyabona la ngaqala khona ukubona ukuthi le nto ke seyimoshakele. When the first team of investigators was stopped when they were about to make arrest yalabantu abayi-7 babesendlini kwathiwa no abame kutholakala abantu abazokwenza i-confession. Ngavele abona lapho ukuthi yabona-ke sengingena imali la. Le cala leli fanele kuboshwe labantu abayi-7 babesendlini bayazi ukuthi kwenzakalani and kunento abayifihlayo. Kuboshwe lamaphoyisa kwayena uminisi ngoba manje ubhuti wasenzo wakwasho la wathi bebecula icula elilodwa nominisi ukuthi no investigation ihamba kahle kuyoboshwa labantu. Naye uthi uhamba ngalesikhaleni nje nangucela uyashintsha manje ucula umasikandi esikhaleni nje.